upande mbusa wakamgambo shaka. Nyuma geuka, sikeka kifara. Kwa mjanja usio pimpi kabu utaliwa. Kabu, never miwa na mashalobaro. Wako binti lalila, hey, hey. Cheza elege pa wacheza kwecho, zuka. Panda juu shuka chini mauno, kata. Kula kukupiza soda bata, twende. Kuna mademu wakitasha safi, safi. Kuna mademu wakigada blacki, safi. Gazi buti ya jio tena, baya.
Twende dry, bakuza weka li play mpaka Friday. Tuko tila lila, mambo bila bila. Viduku chini kwa chini vimini mpaka bikini. Weza mini mademu alivo chizika. Wanainuka, wananguka, wanaluka. Mizuka, kiuno legeza, cheza unavyoweza. Luka na egonga na mpaka kuna kucha. Migenja figi na bia zote zipo. Mademu mpaka picha ilipali liko poa. Hapa kule nyuma mbele mpaka mizuka inabaki. Yep, yep, mpaka mizuka inabaki.
Oh. Kuna watu unacheza kwa mizuka.
Cheki ni mizuka man. Na wachapa na wagonga yani water bang. Na wekuka man, na chetuka man. Levu zangu zipo juu kama Gucci man.
Shura milonia kingu msuaza mimi. Oh mama.
Yes style to my band, what a club band. Yes mommy, yes darling, we're rapping. Mkononi ni na chupa ya champagne. Haha, mwaga pombe. This style ya cost to wesa. Nye cheki mzuka, I'm the gangsta. Yes, I'm the duster. Pa pa pa. Wait a later, Renza Peta, yeah, chick, shadow baro, the pini kiboko, club na ghetto, Luka so quieto, bam bam na wa rambo, ha ha, bam bam na wa rambo, ha ha, nama praka tatumba, snoba adumba, keshi sakumba, in the club like whoa, 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 in the club like whoa, 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 si yalewa blow, come on the floor, snoba mother brown don't mean, nipo na shadow millionaire one time me production.
Kuna watu mnacheza kwa mizuka, umelewa. Kuna watu mnacheza kwa mizuka, umelewa.
Pamoja, Instagram tena, pamoja. Baba Levo, ndani. Shalom Millionaire, ndani.
Oh mama.
Echiyo, tuza. Gazi puti tena. Snopa, lazimo kai.